Hizo vitu ni hata kuchana kwa kambi mogoka on the left bila wa super miku msuka. They call you
Kankaka,
they call you
Kinkaka,
they call you
Kankaka,
they call you
Kinkaka,
oh.
Kankaka
msupa ndani ya mili ndamtia ndani hapa pia kwa wila tuatia ndani. I think tuavuka border niko Marekani mimi. Masharubati ya timazi mwanzi. Kila tuwa duwa nikisha kuwa na tuwa. Kila tuwa duwa nikisha kuwa na tuwa. Izo vizuri hata kuchana kwa kambi mogoka. On the left bila wa super miku msuka. They call you
Kankaka,
they call you
Kinkaka,
they call you
Kankaka,
they call you
Kinkaka.
Izo bistuli hata super shani toka mapenzi mbona ikini cheki mpunguze buba bashi ni warazi njuku na mugoka 2022 tulimada kapuka chiko mademo amepakawa jina niki vile nimetajwa feel fun Kenya ni celebo lisema just live punda achana vera all of them wanapaka mascara. Nimepanda chose niko kambi ya chapa. See they say down average way kali. Feeling pain kimbia. They call me Nikki, I think I'm nice. And flow is so fun, ask baby Bosha. Ajaya beki 47 bashi sha chipa. Once one to my film wanga na testing. And I've been blessed degrees na masters.
Kinkaka,
they call you
Kinkaka,
Kankaka. Izo vizuri hata kuchana kwa kambi mogoka. On the left bila wa super miku msuka. They call you
Kankaka,
they call you
Kinkaka,
they call you
Kankaka,
they call you
Kinkaka,
oh. They call me Nikki, I think I'm nice. And flow is so fun, ask baby Bosha. Ajaya beki 47 bashi sha chipa. Once one to my film wanga na testing. And I've been blessed degrees na masters.
Kinkaka
Track Beats.